baby nitakupa mapenzi paka ujisahua. Kanoe kama ndivana ye, ami nakupenda dona ye. Baby nitakupa mapenzi paka ujisahua ye. Picture. They got the fat picture. In got the fat picture. For sure, everybody know. Be me and do what goes. We fool, but not it too much. Yes, bitch, when the show go. Tot daddy. When I'm easy, you don't wanna need. But daddy, you know what I mean. Oh, mama, sita. Rega na chavaya, take a picture. Oh, my baby, let's take picture, pose. Don't know if I'm a divana, yeah. Nami na kupenda dola, yeah. Baby, nita kupa mapenzi paka ukisa, kupa mapenzi paka ujisahua, yeah. Nika tumara maza mbali baziko. Tule tuzama tumatezi mika. Chetana mara mare na makuzini. Pagone fishi nye maza kama gini. Ingo do vate picha. Deka do vate picha. Ingo do vate picha.